sakothuka ngo ikhona ikoloni bethuna napha angikikizela 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 anginizwa 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 man ukhona unatyalana man anginizwa 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 ashona umsindo bazalwane Zulu uphake me heka kulu anihlokome man anginizwa 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 ngishayela umsindo bangcwele bakhona mama bakhona mama kule ndawo ngikizele bomama lesithi inkosi yesulu uphake ne heka hayi mthumiseni emithi inkosi yesu
inkosi yesu uphake heka
tilini ama nonhlanhla izandla lo
music at gospeljingle.com.